tafanya nini? Tutasherekea ea 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 okay. Habibi na bibi, tutafanya nini? Tutasherekea ea ea ea.
Hizo tulizira kama mali yate, rusha ni rushe, rusha ni rushe.
Na kama leo unaguta mas,
guta ni gute,
guta ni gute.
Na kama unahisi pende kwenye dafto,
ruka ni ruke,
ruka ni ruke.
Miku sherekea suwe.
Koni black shoes ina match kutena na gari nikipanga rematch mababi wana dance wanati wana chant haberi yana wika sesi mekiani I can't ma club zimeja ma parking zimeja hakuna mtu leo wamebaki kwa mtaa naanza kuhisi kiu kiu kwa hivyo tanipata cues cues na manzi moja msuku kama siko chini niko juu juu yake naanza kumshika yoanza kuwika na huku ninajua swali gani atauliza
Rusha ni rushe,
na kama leo unapita mas,
guta ni gute,
guta ni gute.
Na kama unahisi pende kwenye dafto,
ruka ni ruke,
ruka ni ruke.
Nikusherekea tu
leo, leo,
tunasherekea tu
leo, leo.
Kaka waida simnachunga penye mutu, nangara po agenda leo niku Nani tembo ni nateremsha tu, napata kachip na leo lazima ni T-shirt ni white, sneakers alike. Na chips kando yangu, everything is alright. Takila all night, sabuka all white. Now niko juu wana mhaya za kaita. So wacha pressure tuliza mos mos. No sherekee na minua class piga tos. Niko sherekea tu
leo, leo.
Tuna sherekea tu
leo, leo.
So wacha pressure tuliza mos mos. No sherekee na minua class piga tos. Niko sherekea tu
leo, leo.
Tuna sherekea tu
leo, leo.
Pia wewe ungefanya nini? Eh? Eh, ungefanya nini? DJ pia wewe ungefanya nini?
Mabinti kwa wingi na wote wa ringi. Big Bin, eh, utafanya nini? Eh? Eh, utafanya nini? Big Bin,
mimi,
eh, utafanya
mimi,
nini?
Nita party all night, to mood it go right. Habib wale say how we do it all times.
How we do,
yeah, how we do it all times. Habib wale say how we do it all times, yeah.
Kama mali yate, rusha ni rushe,
rusha ni rushe.
Na kama leo unaguta mas,
guta ni gute,
guta ni gute.
Na kama unahisi pende kwenye dafto,
ruka ni ruke,
ruka ni ruke.
Nikusherekea
tu leo, leo.
Tunasherekea
tu
leo, leo.
Big, Habibi na Big, Big, tutafanya.